Gwange ngosenguse mpulira nkwagala sina chakola bobosazeo kiteke mu bigere byo kijje mu byange omanye bwendoza mpulira nkwagala nkubira bitire mwani akugambe zewendi nkwagala gabuli wotyo hani tochitwala bobi nakulaba lumunda kwesigalumu Chobomanya Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi Ngolute chobo genze Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi hai Ngolute chobo genze Entertainment Mastics Uganda Wozo wozo kuma pesa mama Simon producer Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi Ngolute chobo genze Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi hai Ngolute chobo genze Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi Ngolute chobo genze Pulira bubi, bubi Ngovude wenkulabira Pisiwa bubi, bubi hai Ngolute chobo genze